Abadde mufu wandibadde wafa mbuuza mawono otya egy'emyaka emito abaana bangi bafudde nga balina omwaka gumu wandibadde mufu abasinza katonda madina yali azaala omwana n'afa mubulumi bwali bungi ng'azaala naye embuuzo lijjawo omukyala atalumwa ng'azaala ng'oluwaluwonootya sinza katonda ono lwazaala akaana mbu kuba yali mwavu akaana n'akatwala paka mutooyi naye naawe wammwe gye wazaalwa temwali bagagga wawona otya ttooyi sinza katonda
onaafaayo nnyo gy'oli ayagala nnyo kuwone kyekimuyisa omusawo abantu baabayamba naye ate kimuluma mukama abantu tebamumanya babonya gwawaddomuka enkoka atwala mubasamize nabona oluwonya ekirwadde akasente n'atwala mu bigali
Tajamu nyindo zo, echiroga weba sisi.